Selo angithembi ukuthunga wami engingeke ngibuze ngoba ngiyazi uyangithanda ngiyazi uyesaba kanti nami kunjalo kodwa nginikeza ithuba ngikhombise uthando lwamampela ngingowakho kuphela. Bengicela salisane ngiyeza otshelwa malume kami. Bengicela siphilisane ngiyeza sengithanda nami ngizizwa kanjani. Bengicela salisane ngiyeza otshelwa malume kami. Bengicela siphilisane ngiyeza sengithanda nami ngizizwa kanjani.
Bengicela siphilisane